yewtere sukaɓe mal fu.
Oɗo docteur andanɗo kabaru sukaɓe o hollitiɗe yarugol sigaretiji kañe e collaji ko nandi e muɗum fana wawi latade sababu oɗo ñawu. O holliti widduɗum wawi waddude kutteji kewɗi fewde e cellal sukaɓe keɗɗemo kanko docteur Ablaye Traoré, yo gollowo ley siyasi Gabriel Touré. Sukaɓe ɗiɗo kutteji ɓuuri fu yottade ɗum woni sukaɓe ngala duuɓi joyyi. Oɗo ñaw wakkati fa tawan jomum yeeso muɗum ƴufan, guite muɗum gojjan. Wakkati yiɗo a tawan sukoyo mo tampuɗo sanne ɗum jokkina Touré. Caggal muɗum du ñaw ɓoƴan wawi nangude oɗo suka. Iɗum wawi yettude kutteji le tatteji muɗum fu e mangal muɗum. Ko saraɓe sukaɓe kalente, yo wakkati fu soɓe mati sukaɓe maɓɓe ñawi ɓe tinnoɓe jottina ɓen cuuɗi dogotoroje ko yaawi. Ɓe ƴewtode sukaɓe tawe le nokkule laaɓude, tawe nokku ɗo sigiriti yartake, nokku du tawe ɗo colla wala. Ngallure kulikoro nde ko yaa talibaɓe temeɗe joyo goni e muɗum e duuɓi tati fa yetto duuɓi sappo e joyyi. Fedde jeunesse wonde toon nde kañum hokki ɗiɗo kabaruji wakkati nde ɓe gadduno toon limgal ngal nde. Ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yalanoɓe kaani fabiraɗe ɓeɗo sukaɓe ƴeɗati heeɗi kaani yaltinede ley hen. Nokku noddirteɗo Nuru Kuru ɗum woɗɗiri commune mo ɓe noddirta Uli Yawo ko yaata kilo ngaji capantati. Wiyama sukaɓe tatton ɓe fuule galle goto ɓe yiwata ɓe majji ila altinere ƴaɓɓinoon nde. Ɓeɗo sukaɓe duuɓi joyyi fa yetto duuɓi jeɗɗi ɓe majji ley ladde toon nde. Wakkande ɓe jaltuno ɓe jokkiti sara e maɓɓe jaanoɓe ladde fande ɓe martanaka kumpa. Cugalel dewel gotel nge duuɓi muɗum warta duuɓi sappo e ɗiɗi hollitan wiyede mawɗo goto mo duuɓi capanɗe nayyi kañum yetti ɗum ley laamu Kucala o. Hollitan wiyede o hiil ngel ɗo cukalel dewel du fa naati ley nokku makko somo golli oɗo golle. Wattu joni o nangama omo yeeso sariya. Ɗokkatten dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yen ji jeɗɗire warore
yewtere sukaɓe mal fu wonno.